yamde sapo e tati dum woni do RFI fulfulde to Afghanistan ton yamde sapo e jeddi silmaji capande tati
Rama Diallo
RFI fulfulde wali humbitinde on kibaruji nyaloma di to Afghanistan ton yimbe na bado ujune maybe ko rewi e dimbago leydi maybe maybube bonon daji ana taska e diwe kewde lamu Taliban en leydi di be du anoken maybe be ngaroken amballa be de wallude hono wonube tidor mayidi to Faransi ton lamido leydi di Emmanuel Macron imo e Jordan hakune mako e pelle politique jagal nyalade didi jaltudi wote député en ko tengi e majum yewtude hono be cembini ta golle to parlement leydi ndi wodi duto RD Congo tiagal duubi capande tati duubi capande jeegom e go'o jon non fu kedde kanko Patrice Lumumba jagodo lolludo leydi ndi warti nyinde wotere yotanoke oto Kinshasa hande fadde mare yinnede o mobe leydi ndi on calminama to RFI fulfulde to Afghanistan ton puddi ten kibaruji di delle hanki dimbagon leydi wadi sunare ton yimbe na bado ujune maybe limore de ana hasi beydade hollama temede jena e noga wonno ko mayi sabu nawnade ana kewi don bonondaji taskama diwe kewde Abdoulaye ko asalminama
mi salminima Rama Diallo
ko mbawden famude dimbagol ngol
ngol dimbagol leydi wadi jamma hankin do wada kerol hakkunde Afghanistan e Pakistan diwe kerol hakkunde dedo leydi ne ana mana hewde yinbe e limore hokkande de diwal paktika buri fofu hono limde maybe de wonno ton tan ko foti yinbe temede didon e chapan e njoyon lima maybe maybe lima madu e diwe kewde godde yeru diwal coast e diwal nangar hara non dimbagol leydi ngol foti mawnude e jogade dole hankin yinbe wonbe Pakistan e leydi enda matingol to Pakistan tafan limore hokkande de neddo goto mayi ciudi kewdi du o chami kanko Aibatullah Akunzada do woni horejo fedde Taliban mo wadi jengal du anade maybe e barmube fadde den non jom kongol gouvernement Afghanistan Bilal Karimi kayno wadi noddan fewde e pelle e led adnarndu du woni pelle drande hinne yurmede ngada mballa no yaawiri fewde bedo yinbe hebube di torraji
Abdoulaye na won fuddube notade majju
fedde mo adnarndu oni kayminantini neldi hono yinbe tekotobe yewa alqadra bonanda majjum dental europe holiti ana tayko alhali o ana lallidu neldu ballal ballaldu jawningal pap françois xorjo chrétien sandu catholique kanko mo du aniki bedo yinbe hono non xorjo jagol leedi pakistan kanko cheikh baba sibaza sharifa kanko mo holli mo feccire bib afghanistan go suno mo lallidu wallondirde e horbe leedi ndi leedi ana wowi dimbade afghanistan ko sakti wadude ko wadi hitan udnaadi di e sappo joyi den yinbe temed na yonna mayi
a jarama abdoulaye diko jukitaade kibaruji di to leedi france ton den lamido leedi emmanuel macron imo won e yewtidinde kambe horebe pelle politique leydi ndi gila fuddude kenga talata e leydon jawte mabbe ana walta ko noy wonno ko be cembinita golle to parlement leydi ndi e tawdede e kambe hebube e député en sembe mudum ben to parlement o wodi leydon en jan hedade ceno musaba jantore wadani en
balle didi tiaggal subungoji sarriyanko Emmanuel Macron nuditi horebe pelle politique leydi ka galle lamu e wi Élysée on fondo nden e bore ko yewtitugol fi nafa leydi Faransi gila hankin ha hande alarba horebe pelle politique tintiday e Emmanuel Macron goto goto katawi don lamu ngun hebali julle yonaide ka assemblée Emmanuel Macron nundaru de si o wawa e bannitude sarriyankobe pelle politique go kono yerube o yewtidi hankin ben heba kitaho jabudo ngal badondiral horejo fedde les républicains den holli ko yaltika edize wonde kambe dey hibe kabe wonno don kasengo lundibe Christian Jacob Beydi be wawata janfade jama subibe beben Olivier Forme fait des socialistes kanyun kadi nuti no noddandu lando leydi ko yaltika Élysée o inni himo habbi ha o yia si lando leydi ndi nani ko Faransina be yewtimo kon Marine Le Pen horebe pelle politique gono habba ka Élysée e der nyallangal Tierno Moussa Ba Paris RFI
ajarama cerno Moussa Ba de jawte ana joki ton handendu luudi e lekibaruji to Ukraine ton en fa joni tolla ana wonani e gure Donbass piande de ana joki konu Russie kam wadi bonondaji kewdi ton to wuro Lisi Sanga ton en hankide wi ama piande ma tama ton nokkure Russie mo bondirde e petrol mudum na to be desata petrol mabbe ton en to faadi e cerol mabbe e Ukraine yite hubbi e nokku o ibe tumi du Ukraine sabade dum don to leydi États-Unis ton en hore leydi Joe Biden imo won jonin bamude e dabare imo yidi wallude hono yimbe leydi mako e ittande boy en jobdi lampaji e do yoga e fande do doni en jobdi na bien choguji essence ko won e jeyde na ko won jonin do tidorma to leydi ndi kibaruji di do leede Afrika to RD Congo hande wonno ko laamu leedi ndi jabbi ko heddi e Patrice Lumumba jagordo kindo lolunodo ndi leedi tiagal mayde mako duubi chapande jeegom e go'o nyinde wotere du wonno ko heddi bandu mako ko juani o Belgique warti hande nde wonno ko o teddinante dum do en ton fadde mayre yinnede en kebanga famude Moussa Oumar Balina e nay suudu radio do salminama
mi salmiti mama Rama Diallo al Ali Patrice Lumumba ko elanawe emiri ko to Belgique jolnu ko nyire Patrice Lumumba yotti e subakande to bawalade di waje ngal Kinshasa dum ko tiagal de lamu leedi Belgique yamiri gartirgol hunde e fure to leedi RDC ko sil maji tan pawi e gol jottugol doftube nyire makko joli elana ngoka ngam yade ton to sankuru hakkunire leedi ndi e wuro wetenko unaluwa nokkudo Patrice Lumumba yi aduna e hitande ujunere e temede jenay e no gas e joyi dum ko fuddode jillu e der leedi ndi fodde balde sappo besngu Patrice Lumumba kam e yoga bibbe Kinsagani ko wuro wetti nganda fuddi dawrugol o gorkaajo ina hakkunder weltare kam e sunare Catherine Mbursu gota e nayebe tawada e ngowuro ina hollita weltare gartugol hunde e Patrice Lumumba e nokku mako Maurice Tosambo undatuko ko mawdojo finatawa e badraw Patrice Lumumba o holliti weltare sabu e biyon mako hakkille Patrice Lumumba ko dum tan woni ko uddono ton to Belgique gartugol mako e der leedi ndi ma sabo be mbawade sunare mabbe no anirtini ete hakkillaaji mabbe kadi ma deji hen gartugol gol ina jabbaade feewi e der leedi ndi e siftindon lamgu mayamir sunare fodde bal tati dum ko ngam rutude mo ganda ko Patrice Lumumba teddugal Rama Diallo
a jarama an Moussa Oumar Bali jokkitoden kibaruji di to Sudan ton en fedde kawtal Afrique ya kambe be kumpiti hanki talata de be ittoto e hono gosuji na mbien jewte gonnode bangal yitude hono jam to leydi Sudan lamu fotal warta e don en be andini ko fande du hono ko won e halede du wana hunde ko wawi gondude sabu civil en kamben kautaka e jewte de kunu ko be leedi ndi joddi ton wodi e lay kibaruji di kalen hala munkaru dum en na bi en nyalande heltanande e gimi dum wade na wade hitande fu noga e go lewru hundu gonden kengande en weltare majum wadama do Dakar leedi Senegal do teddungal jagorgal kalfinanga de golle pelle hirobe chapande tati e yode e tawdama don wadude hono munkaruji e iri weltareji en kedo jantore Ibrahima Nyang
nyalaw mo teddinirado jimi mawninama do e diwan Dakar demba gise goto e nalanke tawtorado hirde nde
fet la musique woni fet mo gandanda hore ma so wenti tan kala to nalanke woni tan arab jage hen quoi fet hande o odo ministre culture waddi mo organiser be ande sa jeewi musique d'abord adata jam
jaman ko nalanke kumido hatu diwan Djourbel o noddi erango e sukabe
ça fait toujours plaisir ko embele mamin puliti dile amen sabudum nyaw covid 19 ko ko chadele molanade jibinano amen en jeya ena fore njimri siftinde dum sabi min pediti yewtide sagatabe bibe leydi ndi e der njimri amen ngam mabbe dartire hakilaji mabbe
le teranga senegalais
yedde non welino se en tumtim e arnobe yebde sabu non ko buri dub didi ko wayni alano sabu coronavirus samba jien wondude e alfa ndjay
danaka artiste ji di fongari artiste ji mobe so fa fongari mais feto be koy covid umma ko dum wadi dole de ngartani ko ha joni kam yimbe benen do
non message yewti
hande ciki perda musico no veri ko vraiment ko bobta
hirde de non rendinino ko buri chapantati e jeegom nalanke ngam non be baa weltinde arnobe yebde Ibrahima Nyadaka RFI
ajarama Ibrahima Nyang e de weltare ele kibaruji di ko len ton to leydi Chad ton en faande wiide ko rewbe ana angon hollude mette mubben e rafi jokkede hakkeji mabbe ton en be gadi hono jonde kenga hollude faande annate e andinde mette rafi jokkede hakkeji rewbe dum wono ko be gadi nyalane kenga de wiide tan leyde kewde Afrika hono dum na wodi wadede yamde sapo e tati silmaji sapo woni do RFI fulfulde jokitade humpitade ko wonani en e on tottama kongol salminde Fatmata Sisawane salmiam Fatou
mi salmini marama mi salmini dendagal hediyankobe RFI fulfulde
Fatou ko won e tobbere nde hande
hande ko fi jokkondirgol e fiyande de piyande mi weno jadi yankako wala fitinaaji jeede yankako en der Mali woni yewterende ko honno ngurna an kanyu be wodube e gure wonaade fiyede sifori ko dum woni fi tobbere den hande
wodi kumpito den ko winda e jeyndeji
ko winda e jeyndeji
Abdoulaye Diko asalminama
mi salmini ma Rama Diallo mi salmini kan be hedibe RFI fulfulde kala hendo be tawa
Abdoulaye Kibarouji jeyndeji di ko winda don hande
to leydi Mali woni ko pudderten sunare nde ana jokki sabe warngoji civil en e hakkunder leydi ndi tobbere wonene to leydi Congo Kinshasa en mati do joni hono nyalan hande nde wana idi wana mere de winde tudu e Tarik sabe gartol nyinde Patrice Lumumba en don tan heddi e caldi makko ko wawi hemter cagal ndema wara
bismillah pudiren to Mali
handen yo nyalane di do berde e tati nyala tati de lamu subi hono sabe wargo e le gure tati commune Dialsago nyala jappere joni de jene kewdi ngarti e kabaru majum talatare kenginde hono jagorbe nayon gouvernement Mali e ben nayon an hen kalfinado kaldal e kawral hakkon bibe leydi kalfinado cellal tawtude kalfinado hinne e yurmende e darani do hakkeji rewbe sukabe ben don nayon jehi e dedo nokkuje de wargo di ngade mudum duade e wallude du hono e koreji bedo yinbe warabe colonel Ismaël Wagé kanko woni jagorde kalfinado kaldal e kawral hakkone bibe leydi Mali kanko du wonno ardido ngal jahangal e wi jeynde soft to Mali dum tawi hono yimbe temede temede bibe bankas njalti hono majade hollude metta mum enna e tewtude du lamo daro e darne mudum pati hono godo wargo fillo kasina e ley diwal mabbe ngal fillo kasin e ley leydi ndi e gollirde de lamo e den gana lamo jokkinde fa hande do jeynde fofo njamiri yoppude golle do woni yaade e murtere do woni yaade e salanade kala golleji ko laamu yamirta na ko laamu wallata e wi wakkatira go warango hono jokki e warangoji kewde goddi e leyi diwal gawo funnange Mali saldu minusma halfinanu denago e hakke bi adama holliti ana lalili uditinde tefore labal timmongal dido warangoji ande sabe be dum beedu tewte nange kolle sariya
Abdoulaye lamdal wadi ko sabi go wargo
ngal lamdal lamdi hono jeynde Mouria to leader Nigeria nde jeynde jokkine ndu jabu lamdu gangal e wi jeynde de wala ko sabi go wargo so wana konun ko be arde be leydi ndi ndonki darade e darna mum en renude civil en sabude be warabe be e wi sabi be dum be wala ko sabi so be mbara so wana sabe be gollidi e konun ko be leydi Mali anni be miskine en mbarama sabe ronkere lamu e ondon sa hono haloobe loluji e lamu leydi Mali ana cappi fedendu jukkoje fedde sediawo
Abdoulaye e tobbere wonende to RD Congo gonden
ton ko doma gilla dubi chapane jeegom e go'o woni ko yotti handen alal bar handen de to leydi Congo du woni nyinde e Patrice Lumumba Patrice Lumumba o gorko horje kiddo jagor leydi Congo e gilla wara hitan udnay didi e sappo e mbiyan gilla hitan udnere e temer jene e chapane jeegom e go'o fay hunde yi annoka e chaldi makko dubi chagal ko ma wara den wonde nyine makko yia e juude got e sabbe be warngo e majji so majjini du hono goski makko na mbiyen tew makko on don yo neddo non Belgique di dubi chaktir joni ndi sukabe Patrice Lumumba e lamu Congo e ndari tewti yalla na totte nyine de ne namte Congo dunne nyine de namtama Congo an sarta do ne yiltine e nokkuji kewde fadde mayre sourede
a jaram Abdoulaye Diko
RFI Segu e do chapande jenay e tati tobere jeego
RFI Sikasso e do chapande jenay e joyi
RFI Mopti e do chapande jenay e jeedidi tobere jeedidi
RFI Garwa e do temedere nay tobere jeetati
RFI Marwa e do tembere e go'o tobere jeego
on jarama hedade RFI fulfulde kibaruji di ngasi accude on joni e yewtere on totama kongol no nani doni farmata sisa wani wondi on o gaha yewtude ko fati e de tobbere do RFI fulfulde de limi acci on on bay waltude delle hettoade kibaruji di do RFI tobbere FR kelal FF jahon to helloji RFI to Facebook e to Twitter Ibrahima Abba kambe saliu jawu na bangal masinaji to joni joni.